Wake up, food, yo canto. Wake up, food, yo canto. Wake up, food, yo canto. Amani kipa umbele. Wake up, food, yo canto. Wake up, food, yo canto. Wake up, food, yo canto. Amani kipa umbele. Toka mashariki hadi magharibi, nchi yetu inanga. Ishara ya matumaini, tuwe kitu kimoja. Toka kaskazini hadi kusini, nchi yetu inanga. Ishara ya matumaini, tuwe kitu kimoja. Weka fujo mbali na kanisa, iyo ni mali yake Mola. Weka fujo kanto, amani kipaumbele. Shun violence today, shun violence today, shun violence today. Let peace prevail. Shun violence today, shun violence today, shun violence today. Let peace prevail. Tosha, damu ili mwagika, tulinde amani yetu. Rangi nyekundu benderani, ishara tosha tosha. Damu ili mwagika, tulinde amani yetu. Shun violence today, shun violence today, shun violence today. Let peace prevail. Shun violence today, shun violence today, shun violence today. Let peace prevail. Mr. Mwananchi alongside General Onyx. Shalom.